abaningi abaculayo abeZimbabwe sebecula bengaphandle kwelizwe besuka eZimbabwe ukuyahlala ngaphandle bezama ukudinga ukuphila. Namhlanje sivakatshele khona ngale ngaseMzantsi Afrika lapho kulo Simbasi.
Hello, kuzalwa ngisimbarashe Charandura. Ngizalelwe kwaBulawayo esizinda ephe ngikhulele khona. Ngifunde isikolo eHlathi Secondary School, ngaqedisa eFounders High School, ngaye college eZim College.
Ukuge usemculweni iqala kanjani indaba yakho na ukucula?
I think ngiinfluencewe ngabantu ebemphila nabo njengomama. Umama ubecula nje ecaweni and bekuyisipho sami and I ngisilandele ngenhliziyo yami yonke from ngiyingane encane. And then ngikhule ngilalela abantu abanjengo Oliver Mtukudzi, Thomas Mafumo, Bob Marley, Peter Tosh, influence from music yasekhaya.
Bethe uSimbasi ijaha lakuntuza tuna obulawayo hlangana naye lapha ke eMzantsi Afrika. Unadlaladi lakhe alikhiphileyo lonyaka ngo-June lithiwani?
Then i-album yami ibizwa ngokuthiwa i-Changing Chords. Ine 14 tracks. Ngifeaturisha ama-artist amaningi like o-John Dellinger, iproduce ngupapi Nsenga, Alastair Mshoriwa, who has produced a number of hit songs ekhaya.
Ukanya ke uyathandeka uSimbasi. Sikuhlelo labantu waza. Was a Friday. Yena usebenze labantu abaningi kwamagama.
Ngike ngadlala lo Yvonne Chaka Chaka, who is also a mentor yam. Ngidlale labo Vusinova ku Evening of Love earlier this year, eSun Arena ePitori. Vusinova, Kelly Khumalo, Ndando, Something Soweto. Yabantu as well that are about influencer in music as we speak. Within those years, sengwazi senghambe places like Germany, Italy, Netherlands, Spain, touring. Ngihamba ngicula zonke lezi ndawo around Europe, the Schengen area. I'm so sorry of loving
you. Ungakathi bethe weSimbasi. I-album yakho le itholakala ngapi nxa kunabantu abafuna ukusekela ngokuthenga umculo wakho?
So yona i-album itholakala right now in stores in South Africa, and online you get it on iTunes, Spotify, Amazon, Tidal, Google Play Store, Shazam, Deezer. It's available. Laba babefuna amakhophi bengekho lapha eGoli, ungakwazi ukuthi beyi-order through iwebsite yethu, which is www.simbaci.co.za.
Awuzwa-ke izingoma zikaSimbasi ngimbe silaye kuhlelo lwabantu, uhlelo Woza. Woza Friday kungena nje ukhona ngale ngaseMzantsi Afrika. Seyivala ke uleli viki sithi balaleli, hlalani nikhona izinhlelo zenu emsakazweni wenu weStudio 7. Igama lami ngeza Jesus Banda, lisale.
So many times, but chose not to listen. Cause I was punctuated, blinded by my feelings. Now I'm gone. There you go. Hey.